went down from Kansanga Makinje. Machine gun. Remember, Dr. Piso there, there.
Na maziga manji mukama yampuliza yaba wampo mwani tala wacho jato mutabangula nzono mwana nafuna hama wese wajiba mbangula zawa nenzo mtu wabuka pima kumwani zawa la mbangula zawa
kina kule mbebe ntate buduye wa kime kukangu nondolo genda kumendegra temuwa kuku watakumba ya mbade musamba kutukida weneche wa mwana kulete daka mwuri wakangu pantoli mkwezi sikuatabu mwuri wamenyo mtima kwa kati nafuna kuyunga kumbaya mimi sikutaka gauka na bakika bawe
Zoom.